Wanera wa polisi razo wele likirivu olwebi kuruwa ebyo kukaba wazabana abatanaba kwetuka ntine ebi kuruwa bino bie yonge denyo atenga bikolewa kuba kubana abobu wala atena abobu lenzi na ye chino chilina okusalirwa amagezi mubwangu ddala. Afande Rachel Kawala ye mwogezi wa polisi mukampala ne emirirano agamba nti abazadde batekeddwa okusitukira mbafeyo mukubulirira abaana baabwe naddala mu biseera bino ebyoluwummula bye tugenda oluwummula luno luwanvu abazadde tugenda kubeera nnyo n'abaana kaakati abazadde balina okufaayo ku baana basobole okubeewaza ebintu eby'enjawulo abaana nti nno babamma amasimu abaana bakendeeze ku biseera bye bamala ku ki ku TV
kubeerako ebintu bingi
yes,
amasimu gabeerako ebintu bingi
ate waliwo ne channel ze batateekeddwa kola ki kulaba kati mbuno byonna abazadde baabivaako
tugezeeko nnyo okubagamba ku sexuality education ekyo kisinziira ku myaka gy'omwana omwana w'emyaka 10 togenda kumubuulirira kyekimu ng'omwana w'emyaka 17 kyemba mmanya nti n'abaana abalenzi babakabasanya era kyekimu n'abaana abawala naye ate bano abakabasanya abaana baffe tebatuli wala ebiseera ebisinga olumu balina mayumba gaffe nga tubeera nabo n'olwekyo tubeere bulindaala ne be tubeera nabo mu maka gaffe era twegendereze nnyo abaana bye balaba ku TV waliwo katunze ezimu nga zirimu ebikolwa eby'abantu abakulu n'olwekyo twegendereze ate tulabe biki bye balaba batera nnyo okukwata amasimu gaffe ne balaba TikTok
aba TikTok obaoliawe kuliko nnaku ebirungi okimanyi nti ku TikTok kuliko ebintu ebirungi osobola okusomerako osobola okuyigirako ebintu bingi osobola n'okuyigirako business bobanga obironzeemu naye kati bobanga tobironzeemu ng'omwana agenda gafula alabe buli kimu kiba kikyamu kakati era asabye abazadde okubeera ekyokulabirako eri abaana muna abazadde tebafuddeyo okubeera kyakulabirako eri abaana bangi babambaza engoye obukete n'abandi babatwala mu bbaala ne babagulira omwenge kino nikiviirako abaana okwonooneka
twambaza abaana bafaanana emyaka gyabwe waliwo okwata omwana w'15 n'omwambaza nguwa emyaka 3 bw'omwambaza bw'otyo kiba kitegeeza nti oli amulaba nga omuntu omukulu ate so nga mwana muto n'akozesa akakisa ako n'amukabasanya ate tubeere exemplary tubeere kyakulabirako tulabye nti abazadde abamu waliyo omuzadde gwemmanyi akeera ku makya mu bbaala na mwana we babeera mu bbaala kuva ku makya paka lwaggulu ekyo tekiba kirungi mwana akulabirako n'engeri gy'oyambalamu nakyo omwana aba akulabirako twewale okubawa bagende mu kukyala buli ssaawa muweeyo ew'okukyala we mwekakasa.